shaluka efyo malitata efyo mabatata kabile mukabai mwe muya ya ya
Tata, malelo nine yawe, beni na ine.